Daniel 5:1. UBelishazzari inkosi wenzela izinduna zakhe eziyinkulungwane idili, waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. Verse 2. UBelishazzari esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide lesiliva. UNebuchadnezzar uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema ukuba inkosi yezikhulu zayo nawomkayo nezanciza zayo baphuze ngazo. Verse 3. Basebeletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini lendlu kaNkulunkulu yaseJerusalema. Inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezanciza zayo baphuza ngazo. Verse 4. Baphuza iwayini batusa onkulunkulu begolide nabesiliva nabethusi nabensimbi nabomuthi nabetshe. Verse 5.
Ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yalo bamaqondana nothu lwezibani kokunamekiweyo kodonga lwendle enkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esalobayo. Verse 6. Kwase kuguquka ukucwebezela kwayo nemicabango yayo yayesabisa, zaxhega izinyonga zokhalo lwayo namadolo ayo ashayana.
Verse 7. Inkosi yamemeza ngamandla ukuba kulethwe abathwebulayo namakhaledi nabahlola imhlola. Yayisikhuluma inkosi yathi wabahlaniphileyo baseBhabheli, ongafunda lombhalo angitshele incazo yawo uyakwembathiswa ububende abe nomgexo wegolide entanyeni yakhe abuse engowesithathu embusweni. Verse 8. Base bengena bonke abahlaniphileyo benkosi kepha behluleka ukufunda umbhalo nokwazisa inkosi incazo. Verse 9. Kona inkosi uBelishazzari yesaba kakhulu nokucabazela kwayo kwaguquka kuyo nezinduna zayo zamangala. Verse 10. Ngenxa amazwi enkosi nawezinduna zayo kwase kungena inkosikazi endlini yedili. Inkosikazi yakhuluma yathi, mana njalo nkosi, imicabango yakho mayingakwesabisi kungaguquki ukucwebezela kwakho.
Verse 11. Kukhona embusweni wakho umuntu okukuye umoya wawonkulunkulu abangcwele. Ezinsukwini zikayihlo kwafunyanwa kuye ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha njengokuhlakanipha kwawonkulunkulu. Inkosi uNebukhedinezali uyihlo yambeka induna yezanusi neyabathwebulayo neyamakhaledi neyabahlola imhlola. Yebo, nkosi uyihlo.
Verse 12. Ngoba kwafunyanwa umoya odluleleyo nokwazi nokuqonda kuchaza amaphupho nokubonakalisa izimfumbe nokuthukululela amafindo kuye uDanyeli, lowo inkosi yambiza ukuthi uBelishazzari, kalokhu makabize uDanyeli ayakubonakalisa incazo. Verse 13. Kona uDanyeli wangeniswa phambi kwenkosi, inkosi yakhuluma yathi kuDanyeli, wena unguDanyeli lowo ongowabathunjwa bakaJuda abalethwa inkosi ubaba bevela kwaJuda na? Verse 14. Ngizwile ngawo ukuthi umoya wawonkulunkulu kuwe nokuthi kufunyene kuwe ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha okudluleleyo. Verse 15. Manje-ke kungeniswe phambi kwami abahlaniphileyo nabathobileyo ukuba bafunde lo mbhalo bangazise incazo yawo, kepha behluleka ukubonakalisa incazo yale ndaba. Verse 16. Kepha ngizwe ngawo ukuthi ungaveza izincazo uthukulula amafindo. Manje-ke uma ungafunda lo mbhalo ungazise incazo yawo, uyakwembathisa okububende ube nomgexo wegolide entanyeni yakho ubuse ube ngowesithathu embusweni. Verse 17. Wayesemphendula uDanyeli wathi phambi kwenkosi, izipho zakho mazibe kuwe umupho omuye imivuzo yakho, nokho ngiyakufundela inkosi umbhalo ngiyazise incazo. Verse 18. Nkosi uNkulunkulu ophezu konke wanika uNebukhedinezari uyihlo umbuso nobukhulu nodumo nobukhosi. Verse 19. Ngenxa yobukhulu wamnika bona, bonke abantu nezizwe nezilimi bathuthumela besaba phambi kwakhe. Athanda ukumbulala wambulala, athanda ukumyeka wamyeka, athanda umphakamisa wamphakamisa, athanda umthobisa wamthobisa. Verse 20. Kepha lapho inhliziyo yakhe yaziphakamisa, nomoya wakhe wabalukhuni waze wazidla, wehliswa esihlalweni sakhe sobukhosi, balisusa udumo lwakhe kuye. Verse 21. Waxoshwa kubantwana babantu, inhliziyo yakhe yaba njengezilwane, nenhlalo yakhe yayinezimbongolo zasendle, wadliswa utshani njengezinkabi, nomzimba wakhe wamantiswa ngamazolo ezulu, waze wazi ukuthi uNkulunkulu ophezu konke ubusa imibuso yabantu, ubeka phazu kwayo amthandayo. Verse 22. Nawe ndodana yakhe, Belishazari, awuthobanga inhliziyo yakho noma wazi konke lokho. Verse 23. Kepha usiphamisile enkosini yasezulwini, balethe izitsha zendlu yakhe phambi kwakho, wena nezinduna zakho nawumkakho nezancinza zakho, niphuzile iwayini ngazo. Utusile wena uNkulunkulu besiliva, nabegolide, nabethusi, nabensimbi, nabomuthi, nabetshe abangaboni, abangezwa, abangazi, kodwa uNkulunkulu omphefumulo wakho usesandleni sakhe, nokungezakhe zonke izindlela zakho awumdumisanga. Verse 24. Yayisithunywa lengxenye yesandla ivela kuye, walotshwa lombhalo. Verse 25. Yilo umbhalo walotshwa, mene mene tekel ufasin. Verse 26. Nansi incazo yalento, mene uNkulunkulu balile umbuso wakho awuqedile. Verse 27. Tekele ulinganisiwe esilinganisweni, ufunyenwe ulula. Verse 28. Peresi umbuso wakho wahlukene, unikele kumamede namaperesiya. Verse 29. Kona uBelishazari wayaleza, bamembathisa uDanyeli okubende, bafaka umgexo wegolide entanyeni yakhe, benza simemezelo ngayo ukuthi ubuya kubusa engowesithathu embusweni. Verse 30. Ngalobo busuku, uBelishazari inkosi yamaKhaledi wabulawa. Verse 31. UDariyu umMede wamukela umbuso eneminyaka engamashumi ayisithupha nambili.